What's up, baby? This is for you, baby. Mali Safi.
Yeah.
What's up, mommy? How you doing? Mambo vipi, habari za asubuhi. Hey sex lady, mwenye top ya pink. Wazo mene noki, shorty tell me what you drink. You know what it is, pesa sota tizo. Lele ni showbiz, pisco ex diesel. Pictures are ex diesel, zinazo nipa mizuka. Hata likizo nkikupa, kweli mapenzi mwisho. Unju ni msela, I do smoke some. Japo sina hela, kama gross tam.
Azizi, wananita lazizi. Habibi na manza kona drinka na zizi.
Ugiriki, Latino, Dominicano. Azima mtanelewa tu kwa hii michano. Kuwa fani walo wasa ni mchongo. Si unajua mambo lokasa ya mbongo.
Siwezi sema no,
siwezi sema,
siwezi sema no. Baby girl, ready no, let's keep it low. Mali Safi, adimu kama mali gafi. Kwa siwezi sema no,
siwezi sema,
siwezi sema no. Baby girl, ready no, let's keep it low. Mali Safi, adimu kama mali gafi.
Wengine taka taka, we kwangu ni mali safi. Swa doctor, yenye thamani kama aligafi. So makini kia bali kidani chenye amasi. Nikipotea nipe ramani kama atlasi. Mbio mchangani na marisasi. Staki hiyo habari tishio kwa mafisadi. Unenda chachi hebu niambie unasali wapi. Uko softi ilo mkalio ukalimati. Wanaliwinda wenye salio hawalipati. Wanaona tu mchizi na faidi kitu walinazi. Hawataki ni kupende wanaleta mazigazi. We ni fundi njo tujenge kwa kuzege halilazwi. Buki nipa kidogo na tosheka. Bila drama na mikogo ya Carlos Fonseca. Usiniache paka niwe na stress kupombeka. Na dedicate kwako umkono wa pomeka.
Kwa siwezi sema no, siwezi sema no. Baby girl, ready no, let's keep it low. Mali Safi, adimu kama mali gafi. Kwa siwezi sema no, siwezi sema no. Baby girl, ready no, let's keep it low. Mali Safi, adimu kama mali gafi.
Siwezi sema no, siwezi sema no. Siwezi sema no,
siwezi sema no. Sema no,
siwezi, siwezi sema no. Siwezi, siwezi sema no.
Yeah, Nick and Beach.